Senegali fangasi na Ousmane Sonko kelen kadon ka sente na ye samba fla ani mugani nani jamana kuntigi kalatala ana ajonyoko njera ka basiru joma ifai sugandi kake cheboye uka politikiton minjira pastef tola jamana kuntigi kalatala nga afana be kasola kabini avril kalot letani segi temene basiru joma ifai minena kasola ka ye kewale juguta kanyasi Senegali jamana ma mimbi seka nani basigi baliaye ani ka ye danteme wale uta kanyasi kilitike la ufana ma ni sariya ma min yamariya kabini aminena ama kiri folo okama atoko ma dosi kabo kalata sebe unkan inafo min kera Ousmane Sonko la wa alebe seka ke cheboye febriye kalotile mugani nturu zambavla ani mugani nani jamana kuntiki kalata la Senegali inafo sariya ya fochukomina ola Ousmane Sonko politiki ton nyema udo inafo Abbas Fall Guy Marisi Sanya ani El Malik Njai uya nyini uka politiki ton pastef mogo nu kanumbaka ubefe uku kaundi Basiru Joma Faima mimbe wele parrainage walasa akachebu yaka sembentia wa uyo kanyinu udami na kunu ntene abe ban Desambru kalot letani kele no ye donye chebo ubela jele mbetani ukachebu yaka nyini sebe uye saria sumbala walasa ukachebu yaka sembentia sambafla animugani nani jamana kuntiki kalatala Basiru Joma Fai sukandili kera Ousmane Sonko na jenyoko nka fereflana minsigira senka mimbe wele plan B walasa uka chibo suru jamana kundi kalatala uka politiki tontola. Namajara, Dakar, Vewa Bambara.